can mind yours too if you want. I am fine the way I am in a pandasanga, so you better leave me alone. Cause I'm living la vida loca. Nene nene colie, coni pole. Bakonda nyama nyama ya bulu. Mikati na temi na vala chibuku. Dima vela nyimbo. Solo nile shasa ni matazende ni gangsta nile nile kolie koli pope nakonda nyama nyama ya buyu nikatinda chena na vala chibuluku imapela nyimbo pabulutufu nile nile solo nile shasa ni matazende ni gangsta. Sendina chuka mage amandi fila hifu kwa ndilibe matama di manenela tukutine matama ndilibe koma nilini mpendere wa mundima
Tempo.